Shaggy supplier. Don't come.
Monster. Call me K-Pizzo. Call me Mr. Guago.
DJ Franco touches beat.
Wey hapo mwanzo mapenzi yalinitesa, sio siri bwana yalininyanyasa. Hapo mwanzo mapenzi yalinitesa, sio siri bwana yalininyanyasa. Ila naijua kwa sasa niliyempata na mapenzi ya kisasa. Ila naijua kwa sasa niliyempata na mapenzi ya kisasa. Sambaratisha moyo wangu kwa kila kitu my baby. Unaujua moyo wangu ngumu kupenda watu wengi. Sambaratisha moyo wangu kwa kila kitu my baby. Si unaujua moyo wangu ngumu kupenda watu wengi. We ukiniguza yae, ukinitomasa yani, ukinipa penzi ugali na papa. Kwa simu ukinitafuta, ukianza kudekadeka, nikikuita unacheka, hata ukinikisi hapa. I like it on my love, let me call you sweet honey. Wapangu wa uhakika, uni utamu gani, mwenzako umenishika. Let me call you sweet honey. Wapangu wa uhakika, uni utamu gani. Muda wote for you my baby, let's go far away. Baby far away, hauchofundi far away. Baka pasopa far away. Kwende mbali mina we tu enjoy, si unajua navyo kupenda. Tafadhali nomba unipende kweli, ntaumia ukija kwenda. What the e?
Ai mama, jamani mbona we mzuri
na na mapozi e?
Ai mama, jamani mbona we mzuri
baka kachala e?
Ai mama, jamani mbona we mzuri
we mashalafu e?
Ai mama, jamani mbona we mzuri
we ukicheka. Unachangia mta kidogo. Meneja Isa Isa Makara Junior Spenda Costa Mjess Kim Kipesa Mabega Mangush Mori ya vipaji yu kwa ishima.
Chunky supplier, a supplier.
Chunky supplier, supplier. Chunky supplier.